mutima gwange chamye tutunwe yakamyuka kale sigenda kukowa kubanga nti nokwagala ekilala sirina nyalupia omukwano yakuwa okumala bwe walibanga waliwo ebisobye onenyanga kubanga ndi muntu ezitulukuka nsula mu kiro nga ndi munju bwenti obwomu singeera nawo obaawo singa tulina omwana yonka yekwe kwe njagala shami wange mutima gwange mama eyakinsaba onsuubize tojja kunjagala paka oluberera yekwe kwe njagala shami wange mutima gwange mama amatooke n'engege nkusaba eka bye tulilyanga ekyenkya solye mpungu yenze sembera nkulengeza akamuli omutala gwe kaliko muwanvu naye oba omumpulira ntiddemu kusuubiza bingi byokka naye manya nti n'ebibi bibaamu obulungi bw'omwoyo gwange tunulakenera nnyabo nkugamba okulayira mu bangi bonna tufunyenze tuligenda mu ggulu yekwe kwe njagala shami wange mutima gwange mama eyakinsaba onsuubize tojja kunjagala paka oluberera yekwe kwe njagala shami wange mutima gwange mama amatooke n'engege nkusaba eka bye tulilyanga ekyenkya kyenkusaba nnyabo wange yambala nkutwaleko emmengo tulabe ku ssekaliba kango musota nannyini nsempologoma twewasembaga makula tuli ba miyami kasita tuli ba tweyanjudde ewa maaso mwogina mu nswa yekwe bwe njagala shami wange mutima gwange mama eyakinsaba onsuubize tojja kunjagala paka olubeerera njagala shami wange mutima gwange mama amatooke n'engege nkusaba eka bye tulilyanga ekyenkya yekwe kwe njagala shami wange mutima gwange mama eyakinsaba onsuubize tojja kunjagala paka olubeerera yekwe kwe njagala shami wange mutima gwange mama amatooke n'engege